Mathayo 7.
Kik ung'ad ni ji bura, mondo un bende kik ng'adnu bura. Nikech yo ma ung'ado e ni ji bura, e yo ma un bende nong'adnu e bura. Kendo rapim ma upimo ema un bende nopimnu e. Marang'o ineno mana pilni yath manie wang' wadu? To yath maduong' manie wang'i wuon to otami neno? Ere kaka diwach ne wadu ni, we agol ni pilni yath manie wang'i, ka in to yath maduong' golni e wang'i? In miwuondori awuondani, kuong igol yath maduong' manie wang'i wuon, eka ininen maler mondo igol pilni yath manie wang' wadu. Kik umi guogi gik maler, nimar dipo ka gilokore gikayou. Bende kik ubol kiteu manengogi tek ne ngurue, nono to ginyonogi gi tiendegi. Kwauru, eka nomiu, kendo dwaruru, eka unuyudi. Bende duong'uru, eka noyawnu. Nikech ng'at mokwayo ema yudo, kendo ng'at modwaro ema nwang'o. Bende ng'at modwong'o ema yawne. Bende nitie ng'ato kuomu, ma ka nyathine okwaye kuon, to omiye kidi, kata ka okwaye rech, to omiye thuol. Koro, ka un joma richo kama ema ung'eyo miyo nyithindu gik mabeyo, to wuonu ma e polo donge dibed mamor kuom chiwo gik moko mabeyo ni joma okwaye? Pile timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu. Mano e tiend chik Musa gi tiend puonj mag jonabi. Donjuru e rangach madiny, nikech yo madhi e tho lach. Bende rangach midonjogo kuno duong', kendo joma luwe ng'eny. To yo madhi e ngima diny, bende rangach midonjogo tin, kendo joma nwang'e nok. Beduru motang' ni jonabi mag miriambo, mabiro iru korwakore gi lep rombe. To chutho gin mana ondiegi mangemo. Unung'e joma kamago mana gi olemo maginyago. Bende ji nyalo pono olemb mzabibo kuom kudho? Koso digipon ng'owo kuom oriang'? Ka ok mana kuom yiend olemo. Yien mabeyo nyago olemo mabeyo, to yien maricho nyago olemo maricho. Yath maber ok nyal nyago olemo maricho, kendo yath marach ok nyal nyago olemo mabeyo. To yath ka yath ma ok nyag olemo mabeyo itong'o, miwit e mach. Mano emomiyo awacho ni, unung'e joma kamago mana gi olemo maginyago. Kik upar ni ji duto maluonga ni, Ruoth, Ruoth, ema nodonji e pinyruoth polo. Ooyo, joma timo gik ma wuora manie polo dwaro kende ema nodonji. Ka chieng' giko chopo, to ji mathoth nowachna niya, Ruoth, Ruoth, donge ne wakoro wach e nyingi, kendo wagolo jochiende e nyingi? Koso donge e nyingi ema ne watimo e honni? Eka anawachnegi niya, ne ok ang'eyo ngang', ayeuru kuoma un jorichogi. Mano emomiyo ng'at mowinjo wechenagi, mi orito, chalo gi ng'at mariek mane ogero ode e wi lwanda. Koth ne ochwe maduong', mi ohula omol, kendo yamo bende nokudho mogoyo odno, to ne ok opodho, nikech mise mare ne oketi e wi lwanda. To ng'at ma owinjo wechenagi, to ok omako, chalo gi ng'at mofuo mane ogero ode wi kuoyo. Koth ne ochwe maduong', mi ohula omol, kendo yamo bende nokudho mogoyo odno, mi oruombore piny matek.
Kane Yesu osetieko wacho wechego duto, ji ne owuoro puonjne. Nimar ne ok opuonj kaka jopuonjgi mag chik puonjo, to ne opuonjo ka ng'at man gi teko.